I remember where you come from.
Grandpa call your music power,
so we see you.
Hey, my nigga, we love this.
Asiku za palamba kuyofika kwa liko kasukia.
La 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 la.
Hakuna mtu ya nakiria tanga kuyoni bonisa kumbina. La 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 la. Hakuna mtu ya nakila tanga kuyoni bonisa kumina. Tala la 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 lia. Tala la 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 lia. Tala la 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 lia. Tala la 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 la.
Chai, tena nenekide na tanga wena kugomao. Nevali kulimwa na waka haki wakuwa palela. Obatu kaupela neva ikumogezi kususa miyo kuguwena.
Baby girl, easy guy. Nivata kukuona baby.
Usiku kufika kufita kumina kubuza koine. Hakuna mtu ya nakila tahanga kuyoni bonisa.
Asikuza kwa lampa kuyofika kwa liko kasukia. Hakuna mtu ya nakila tahanga kuyoni bonisa kumina.
Asikuza kwa lampa kuyofika kwa liko kasukia.
Hakuna mtu ya nakila tanga kuyoni bonisa kumina. Tala la 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 lia.
TNT.
Tala la 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 lia.
Tio kwaji.
Tala la 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 lia.
Heo mnye nika.
Tala la 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 la.
From Ugadeni to Chaisa. From Chazanga to Chaisa. From Ugadeni to Chaisa. From Chazanga to Chaisa. Yeah, I finally find you. You were my missing rib. I call my baby my book. I call my baby my boo, my ludo. You are part of my life, my ludo. You are the girl of my dreams, my ludo. You are the girl of my dreams, my ludo. I finally found you, my ludo. They call me the Lion King, but I am your Lion King. I call you my baby my boo. That's my girl, my boo.
Ase kuza kwa lampa kuyofika kwa liko kasukia. Hakuna mtu ya nakila tanga kuyoni bonisa kumbina. Hakuna mtu ya nakila tanga kuyoni bonisa kumbina. Tala la 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 lia. Tala la 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 lia. Tala la 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 lia. Tala la 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 la.
Nemuya hake na Rose. Brother wake na Jose. Nakulata mwanaka Jose. Mini we na Judy.
Usuyuko manga monga.
Asikuza kwa lampa kuyofika kwa liko kasukia. Hakuna mtu ya nakila tanga kuyoni bonisa kumbina.
Asikuza
kwa lampa kuyofika kwa liko kasukia. Hakuna mtu ya nakila tanga kuyoni bonisa kumbina.
Nampoka o mabaka rusaka. Kwa Sky Music.
Hakatoshi. Neymari. Mr. Diamond. Cash 5. Mr. Muntu wa Paul.
Telia.
Remember where you got from, Zambian Music Promotion.co.